kuniambia. Oh, ah, kuelezea siwezi, yalishanipa msoto, maradhi ya moyo nikaugua.
Natamani ni mbusi ila naogopa watamwiba.